Rebecca.
Tundefu kama dread ya zigi inawafanya toto wazuri watotaka kujigi wanajigi wanahaha kama digi digi yani wanakuja spidi sarakasi na misambaka ya gigi ajojo sarafina na digi utawambia nini wameshadata na bigi washakutana nazo ila vijana wanaligi wamedatana yangu koza kwangu hiko bigi 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 upana bigi urefu bigi unene bigi uzito bigi ya minganganga bigi gumu gumu mwende kwa na shanga bege usiguru dumu
bege
Shani paga mkeru figi Doi na wateka tomiti shamba ya bibi tena bigi Baka wanasaha umawigi Mwademu wachuo wanahonga baka frigi
Naenda kutasura mlimani city Nipate mama la kunilea kibishi Tena nafuga rasta kama zawa la vijiti Nika watege wazungu wa koko bichi
Upana
Bege
Urefu
Bege
Spidi utadhani nimetumwa na kijiji Uwezo
Bege
Gugu na za watoto timu baka na fungu wali
Bege 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 Bege
Helele nalima kama jembe
Bege
Tango kasaba ya genge
Bege Bege
Eni bakora ya viwembe
Bege
Sina haja ya munde
Bege Bege
Na pecha zaku nalibanda
Bege
Na wakongo liwa na sanda
Bege bege
Mademu wa Kenya na Uganda
Bege
Na doma na unabiganda
Bege bege
Na benda na kuna libanda
Bege
Na wakongo liwa na sanda
Bege bege
Mademu wa Burundi na Rwanda
Bege
Na doma na unabiganda
Bege bege bege
At ninjaphoenix.com